Classics.
G-Man, another one. You're my melody. Kama Adam na Eva. Don't make a history. Chakula mi ni chakula nawe swena jealousy don't be jealousy oh no no Mungu amekupa sifa zote iwe angani ama majini tuwe wote nomba nikitaka kudondoka nikokote kwenye mvua na baridi nomba nikumbate ai Mungu amekupa sifa zote iwe angani ama majini tuwe wote nomba nikitaka kudondoka nikokote kwenye mvua na baridi nomba nikumbate. My palodia, palodia, iendeshe taratibia, taratibia. My palodia, palodia, tutafika taratibia, taratibia.
Spendwa kikutusi, my queen, na wanajua no wewe bila mimi. Mpenzi wangu zambi zako nipe mimi. Na nitakuoa mana sipendi kuzini. Wendo bibi yangu, chukua moyo wangu. Soma DM zangu, funga zipu yangu. Pokea simu zangu, kwako nimefika ile over.
Mwisho,
kwenye mapenzi nani over.
Dozi,
speedy me Land Rover. Nimekubali kuwa lofa.
Napenda ukiikalia, paka inakupalia. Na kisauti cha kudeka yani kaunalia. Toto navodekaga yani siwezi tania. Na imesha sibitishwa ni yako siwezi bania.
Buda boss.
Mungu amekupa sifa zote iwe angani ama majini tuwe wote nomba nikitaka kudondoka nikokote kwenye mvua na baridi nomba nikumbate ai Mungu amekupa sifa zote iwe angani ama majini tuwe wote nomba nikitaka kudondoka nikokote kwenye mvua na baridi nomba nikumbate ai
my palodia palodia. Taratibia,